yo chenda suvi zanga ngenda ndwa yo jembi fumbira soboro kujule birunji chimuva mula bamu bana mukubiro bugalone nduwe sime bitukula yanyoka batukange chisoro nedete bintu ebitayide mu mwaba pamani muri bakamba bange sima mu following anyimba zimba wadde muri bekanya musabe nyo mungu mbeo katali jiri aluriboro mutambulinga mujja mundabe kuba mumpadde amanyi sima ekiseera kyenyimbye munda zokusima kyendaga ekkubo nakati ninawo yina ensonga nenasomokamu neetegere byensi enzunza omutwe lwaki abaagalana bangi omu bwaki awanajula nga kwira munne waayise ekintabula abwabuuliriza ne bamugamba omukazi gwe wakyawa ayagala jime ate bwatabukadde nadde eri nsonga yatunyumiza we yamukyawa era tamwagala kuba kwekazanze ngambo kukasuka eggumba kumaze ennyama ekyanoolirondayo kyerondera ekirungi baabyogera ne bwewa abaalonze kyewasuula nga tokyagala
kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba na nsobi munnange tabeera mubbi nkusabuyige wamuleko mukoyere kabeerage kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba na nsobi munnange tabeera mubbi nkusabuyige wamuleko mukoyere kabeerage
wetete kulanga buli lw'omuyombi obinyumya lwe mutabuka muno byasanguza abagaana so bibeeramu ebyo lwa butoogera kale bye weweera ebyo nkuseka byogenda oyogera oyo namukyawa sikyaddira lumoli we mukanga osooba gwe wagamba obutaddira ekisonyiwa oli kisaba otya ky'ova olaba abamu lwakyawa lwe beddira babeera mu kkuta olw'ebirayiro enkumu bye beeyogezanga eri abantu bimuswaza okumusaga gwe yavumanga amuyita mami olulala olisanga byakyakaana gwe wali oyagala nnamba yerimu ate omulala omupya otandika enakwekalakaasa gwe wayita kasasiro bamuyodde ate oyomba kale
kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba na nsobi munnange tabeera mubbi nkusabuyige wamuleko mukoyere kabeerage kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba na nsobi munnange tabeera mubbi nkusabuyige wamuleko mukoyere kabeerage
kyabula beebeera n'emmizi kibeere kyamatyo kuba lwe mwetira ani alibaanenyanga kyakoma ku mmwe ne mutabuuka kisenge besi byapaka mu makomera naye oluvaayo ate yamusibisa ng'amuyita hani ebigambo bikubeera ebitono teweeyesanga ennyo omwana wa ssebo ojja kuswala kintu kukyawanga kizibu ddala kisaana mutima nga mugumu nga jjinja kyenva nkugamba kuuma ebyama teweeweranga ennyo ekintu mukwano nga kizibu oyiga omulala bwomwagala ennyo afuuka afunamu n'endowooza yabakwagala mbu baamalabula watandikiraawo ennejjoogalowooza yakuwangula vulugiraawo nga kireera ki naye lw'ofunayo ate omulala atandika kuyigganyula olwalaba ntonyirira
kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba na nsobi munnange tabeera mubbi nkusabuyige wamuleko mukoyere kabeerage kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula taba na nsobi munnange tabeera mubbi nkusabuyige wamuleko mukoyere kabeerage
n'okwemanya obulungi ensonga eremeseza ddala ddala ekintu mukwano ngamba bammami buliro oyita naye mu luguudo bwawulira omuwendo gw'abamusiiya gwakulaba kule takulabawo era akugaya abakubibwa olwogoolo omuwaabisiza abantu olubeerwa akwirwa nga awanu afika lwe lumufuula afuuka n'emu mbeera omugamba kaawoona abugoka tatalooze ky'okuba wano mba nkujuna tunuulira akayumba mu nkagero bulungi bwe ndiko nsaana maka agategula n'ogumira mu mbeera ey'obugubi atuuka n'okusalira ennaku mu mwezi z'onoolabwa era otwajjirwa n'enviiri nsonga lwe zaaba zaakoleddwa eby'obufumbo wiiki ebanfu takwatwa mu mutwe mba oluuzijjayo kiyontayonta n'osula nakyo nga muwuulu tugira mbasuula era akantu abajooga bannammwe mukomye empisa ez'envundu si buli lukya nti ebeera gimu siba obuli kyalumwakukubikaawo omulala yenze kazi bw'ataggwa bigambo bozi erya kapondifunye mummwe bawagizi kanfuna ezigenda enganda amayisa g'ekibuga si kulwanga nange eganzingako
Chembamba gamba weti cherondera Aluna chewasula tabanansobi Munange tabera mupi kusaboike Wamule kwa mukoyere kaberage Chembamba gamba weti cherondera Aluna chewasula tabanansobi Munange tabera mupi kusaboike Wamule kwa mukoyere kaberage Chewasula tabanansobi, munange tabera mupi kusaboike, wamule kwa mukoyere kaberage, chembamba gamba weti cherondera, aluna chewasula.